ndivangisa ukara respolatova meneka kondeline sivesa sivesene kozi wakusamalainu kozi wakukondainu kozi wa sika mavura ego sika sintabe kandilimbe isaziza kalabe kama ziwa pange zaine kama ziwa pange zaife She said you don't wanna lose me, she don't want me to break her heart. She say so. She said you don't wanna lose me, she don't want me to break her heart. Kama niko na gari na gajes kunene, koma mayazi. Kama niko na gari na gajes kunene, koma mayazi. Menega mele kela yugoni, gari uripe maua, gari uripe maua. Menega mele kela yugoni, gari uripe maua.
My texty, sachirwa Sima mystico, akandisowa, yeah Ndima fika bako leleza, pena mwina bako topesa Amaliwa, amata
Kamani kona ngari